yeah.
What's going on, Juco?
Yeah.
Square world again. Yeah. Listen to it. My name is called the Square World. My mind you control me so well. One, I do what I like. Two, girl on my life. Three, I drink and smoke, nashika mic. Mziki mtamu kwa mashabiki. Kusu makoto stabiliki. Yani dili lolote kikubwa lidhiki. Na hiki kipaji mindo miliki. Mungu amepanga kwa high pingiki. Dressing piece mangu ya kiocha jamii. Fidikuli liweno kan inspire me. Na mparo myself kuwa msani. Kicho changu mgori misari madini. Kimwazi bumare na kula majani. Oya jiji limenoga. Mi mwenyewe nimenoga. Toto zuri wameoga. Mane say, pisi gani ninapiga. Babu tachandalo kijaribu buni iga. Yes, kuna wengi bazi ni amweniga. Hata Mexi bado simu wanapiga. Mini shamungoni mana jari nimepiga. Mini niga, mini muni nikichana pombo kram. Jini natafuta pesa si shangai matana. Chana kila siku boy sikatitama. Siku saba bila kula na siku fananja. Sikubali kushindwa mwana mana mini bala. Tuneshi kwenye dunia yenye shida nala. Woki tupa msosi wenge mkufananja. Tunajipamba nyewe nyewe mpaki mekwa bala. Watu wanabuta kanja mpaka wana kuwa vicha. If kama wewe ni mgeni you are welcome kita. Everybody wanted money. They see that body money. Money's devil, money's glory. Everything money. She want love me, me I love money. Big bossy like a Rick Ross. Call up all money. I do what I want, cause I have money. You love yourself first, but me I love money. Chocho kwa chocho mtaa, jina langu linang'aa. Wanashindwa kunielewa, wanabaki wanashangaa. Nikishika beat vina kama ninapaa. Wakitaka kunijua na wanyanyapa. Michano mwanzo mwisho hakuna nukta. Usiombe bato nami utajuta. Ngumi jiwe kichwa jabali teke ukuta. Kila siku mpya ninaongeza juzi. Sifagili mapenzi nisha acha umakuzi. Sikuja duniani kula bule na kuvuta pumzi. Mungu kanibariki kipaji na share ujuzi. Kwa michano hawaniwezi watoto juzi. Homu swahilini tumekulia mandazi. Life inakaba una deti na mshangazi. Tabata mwendo kula bata iko one. Sisi way backi wana tupata paparazi. Weka pesa chini mwana ndo tufanye kazi. Yeah, weka pesa chini ndo tufanye kazi. Square one nigga, big dog nigga.